kende onine na chum tulebe ka chigi no noa yezi chineke gosi ha ni buchim ndi anu aru nine na chum tulebe ka chigi no noa yezi chineke gosi ha ni buchim site na wowa nya wowe ruo na dida ya agi chineke abi yebuli lelu oh site ne bi ebi were ne bi ebi agi chineke kabi yebuli lelu onam mama ezem 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 chukwu nke na-aza nye ekpere mama ezem chukwu na-aza na apostle emi ekpere mama ezem chukwu na-aza na apostle marcel mama ezem chukwu na-aza ụmụnnamụ niile mama ezem chukwu na-aza na apostle emi mama ezem chukwu na-aza na edachi bike oho mama ezem chukwu na-aza ekpere broke niile mama ezem o chukwu ide ebube ide omimi ikwesịrị ntụkwasị obi na m ịnachi eze n'igwe n'ụwa ekele buru gubara ocheeze gị o buruburu olu gị dịka egbe eluigwe na-agba eze m ebube ide ebube ebube esoro amara ụzọ mama eze m 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 chukwu na-aza ụmụnna niile mama eze m chukwu na-aza nzukọ n'icha ya mama eze m chukwu na-aza ụmụnna ọmụma mama eze m chukwu ide ebube ide omimi ikwesịrị ntụkwasị obi na ịnachi eze n'igwe n'ụwa ekele buru gubara ocheeze gị o buruburu olu gị dịka egbe eluigwe na-agba eze m ebube ide ebube ebube esoro amara ụzọ mama eze m 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 o Jehova bụ onye ukwule onye mmeri ịdị ya torura ị na-echebe nke ọma Jehova onye bere chukwu na-azụ ụmụnna niile mama eze m mama eze m chineke bụ onye ukwule onye mmeri chibụ ịdị ya torura ị na-echebe ụmụnna niile Jehova onye bere chukwu na-azụ mba niile mama eze m 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 mama eze mama eze mama eze mama eze bule dike na agi ba mmeri ihe kwuru ga-eme Hallelujah bule dike na agi ba mmeri ihe kwuru ga-eme Hallelujah bule dike na agi ba mmeri ihe kwuru ga-eme Hallelujah bule dike na agi ba mmeri ihe kwuru ga-eme Hallelujah bule dike na agi ba mmeri ihe kwuru ga-eme Hallelujah na-enweghị m ike adịghị m ike n'elu m eze m chukwu ọma na-eme mma eze adịghị m ike enweghị omume n'ime gị ka m gbagoro chukwu ọma na-aza ekpere ụmụnna m ibo kwuru onye na-amaghị ekwu chukwu obi ebere n'elu m Amen. Ewe imike adi imike lenu mu ebi ebi o chukwa mana zekbere. Nadi mume ewe imu chozo lenu mu niru kichoma kweli yere memo. Ibo kuro ya na maye kuo chukwa muna mo lenu mo. Bule dike na agakiba mwemiri yukuru kebe. Hallelujah. Bule dike na agakiba mwemiri yukuru kebe. Hallelujah. Chukwide bube idi mambe nide nina rwembe biebi ka ebere kinadi. Chukwide bube nam, chukwide bube idi mambe nide nina rwembe biebi ka ebere kinadi. Muna tonu Jehovani tonu Jehova mbe nine ni ina odima nezia nezia ni ina ruembe bi ebi ka ebere ya nadi. Tonu chine kena tonu chine ke o ni ina odima okwe siri tu kwa siobi ina ruembe bi ebi ka ebere ya nadi. Chuku naza na postu maselo diya pangwe. Oh, chuku naza postu remi diya pangwe. Chuku na kudosi dine kileya. Oh, kamso purugi botindum dine rombe ebi ebi. Chuku zara nepchari o diya pangwe. Eze mo, chuku naza mekwele diya pangwe. Timo kam togi nubo chindum nine rwembe ebi ebi. Muna tonu chineke na tonu chineke mbe nine nihina odima nezia nezia nihina rwembe ebi ebi ka ebere ya nadi. Tonu chineke na tonu chineke nezia nezia nihina odima oh nihina rwembe biebi ka ebere ya nadi. Chukwide bube chukwide bube mbe nine nihina odima oh nihina rwembe biebi ka ebere ya nadi. Imeriwona Jehova nisi. Imeriwona, imeriwo, imeriwona, imeriwona, akane buranya. Imeriwona, 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 chukunke nsukoya. Imeriwona, 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 chuku aposture mi. Imeriwona, imeriwo, imeriwona, imeriwona, chuku ne pomba. Imeriwona, imeriwo, imeriwona, imeriwona, akane pomba. Imeriwona, omeriwona, omunam, omeriwona, chuku na nwekberani. Omeriwona, omeriwona, tiso se ficha na nyanyambiri, onye ne bora nipa. Imeriwona, imeriwo, imeriwona, imeriwona, chuku sukoya. Imeriwona, 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 chuku sukoya. Imeriwona. Kini kaike tine hati chuku anigasiya imeta.
Amen.
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 Kini kaike tine hati chuku ne bomba anigasiya imeta. Ime, imela, ime, imela, oh, anigasiya. nyasiki ibe ibela 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 jizo ani nyasiki ibe ibela 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 ibe ibela jibo agamasiki ibela na meso magini de netu isedu anyi neje o ani nyasiki ibela Otise chebo muna nine, tise dwa nine jena batao, anyega siki ibeda. Otise mezuko na munu doka dina sigi chine komao, onyoma ibeda. Ibeda, 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 ibeda jizo, anyega siki ibeda. Ibeda, 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 ibeda jizo, anyega siki ibeda. Leki mama gisiridi, chukwe bie bimbo. Leki mama gisiridi, chukune zepere. Leki mama gisiridi, chukuna zumuna mo. Leki mama gisiridi, Jehovah nisim. Leki mama gisiridi, Jehovah nisim. Leki mama gisiridi, japo sure mio. Leki mama gisiridi, chinemu charity. Leki mama gisiridi. Ine me ko chichiriwa owe burabali Nime ya kono ya nine koko ya na woputa Umandumu na boja nesanu agadobu Icho hiyori liha na kagichi ufanyoma Onyozuzoma lelezia Tineke mu leki mama gisiride Anya muno wa awe chikoto weha Were ma bruno bo bibiha Dijiche madona pukawa olubia Rua nyasile Leki mama gisiride Jehovah nisim Leki mama gisiride Jehovah yawe Leki mama gisiride Onye na zekwere Leki mama gisiride Chiasu muna mu Leki mama gisiride Chukuna nolumu Leki mama gisiride Tina nolumu Lumo leki mama gisiride, muria muria nolo akagi, olo akagi ne buligelu aname buligi leki mama gisiride, aname buligi leki mama gis, apostle mi ne buligi leki mama gis, apostle mase ne buligi leki mama gis, broken ne buligi leki mama gis, eda chukudi. Bulikelu, leki mama gis, eda chukudi ne toluki, leki mama gis, mana Friday ne keleki, leki mama gis, buroke sili ne nyenoki, leki mama gis, profeti na sineki, leki mama gis, siridi, chuku muria, muria na lakagi. Alwa kagi ne buligelu aname buligi leki mama gisiride aname buligi leki mama gisiride ani na siniki leki olama gisiride kinazumba nine leki mama gisiride onye kaga korompani obu jiova onye kaga korompani obu jiova umuna onye kaga korompani obu chineke onye kaga korompani obu jiova onye kaga korompani Onye kaga korompani obu jiova onye kaga korompani obu jiova onye kaga korompani obu jiova onye ugu ka ha jesus dikwu amen.